number
from my love said music.
Makula number tet pali lengoma.
International
dog. Wife chalo chimbiwe. Jambo mbone fio bekele.
No other than
Kate bumbudi fafe ne chipa ila mukutamba palatalala. Chalo fechi wisa mwisha. Na bambe kubadi ala badi tisha. Imagine chalo dif pechip. Nangula chalo wango buchip. Chalo echi chidi na marwele. Chikumfo la kampandari nechi no ichi. Love tupanga kumuntumo. Apa chafika love ngupanga kumo. Mayuene ninji sulamenso. Nama tuyene nimfela paso. Chindika wiso fena no kofye. Uikale kwenshi kufye shingi. Ari pena, erishiru fienda ena ni wiso fena no kofye. Efunde, 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 efunde. Umuchinshi kubantu na lesa fe pantanshi. Wisuri amatwe mweoyo. Efunde, 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 efunde. Umuchinshi kubantu na lesa fe pantanshi. Wisuri amatwe mweoyo. Wafike chalo chimbiwe. Gambo mwonefyo bekele. Bati nopo alaniso kutiba kukufya. Kanshu ufile wa ichefya. Bambiba nesu pantu pali mane. Uleti ni besti ni mane wa mwene. Too much story zidi abu fili onse mpupi kefe. Ulefwa mpose po hunde kefe. Wapule pomo ni lola vekwe chushi. Chari na mailo ene mumbike muidiashi. Unka kishe enka chushe mwabana nabakashi. Maya mafunde ne mwampela yanko shachindi. Wisofe nano kofie. Wikale kwenshi kofie shingi. Efunde, 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 efunde. Umuchinshi kubantu na lesa fe pantanshi. Wisuri amatwe mweoyo. Efunde, 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 efunde. Umuchinshi kubantu na lesa fe pantanshi. Wisuri amatwe mweoyo. If you feel like dancing, umfoka dance to ala dancer. Oke kabana kala tuafwa. Tu ba itu katapila ba itu ba itu katapila ba itu ba itu katapila ba itu. Efunde, 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 efunde. Umuchinshi kubantu na lesa fe pantanshi. Wisuri amatwe mweoyo. Efunde, 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 efunde. Umuchinshi kubantu na lesa fe pantanshi. Wisuri amatwe mweoyo. Notifa kanje fe. The 24/7 runners is taking over. Music with a super vibe, baby.
Download it from ilovesaidmusic.com.